Rather man, Dooley Sykes, aka Superstar. Studio 4.2.
Amadi Madibidi, Hidi Yetina, Kessini, Asante Sana, Asante Sana 99, Studio 4.2, Asante Mujima Chapter, Alfati Kulichi, Christian Ben Obama, Tini Daddy Sassi, Alima Kimwana, Robi Wan Fashion.
Karogo tena. Kama unachukia, panda juu nenda ukazibe.